kwenda kuna nikono na nanyungu wangoni wate mnyimuke wa malongo vangu wangoni wate mnyimuke wa malongo vangu
that easy.